Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi kuri iyi saha ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook radio yacu voa, maze naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga ku ijwi rya Amerika. Ba ministri b'ububanyi n'amahanga n'abimari n'abayobozi b'abanki nkuru b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 barangije inama zabo muri Afurika y'Epfo nta mwanzuro bagezeho, by'umwihariko ku kibazo cy'amadeni cyangwa se imyenda ibihugu bikennye bifitiye ibihugu bikize n'ibigo mpuzamahanga by'imari. Jeva n'abahanga mu by'imari n'ubukungu bo muri Afurika bavuga ko ibihugu bikennye 54 birimo 25 byo muri Afurika muri iki gihe byishyura inyungu z'amadeni ziruta izindi zose bwa mbere na mbere muri iyi myaka 30 ishize. Urugero nk'uko FMI ni ikigega mpuzamahanga cy'imari nk'uko rero ibyemeza, Misiri ni urugero ariko yishyuye mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024 inyungu ku madeni yayo zirenze 70% by'imari yinjije mu kigega cyayo. Zarenze 25% by'imari bya Angola, Ghana, Kenya, Malawi na Nigeria, nabo rero nyine ibyo bishyura bigera muri urwo rugero rw'ibyo binjiza. Bimeze bite muri Afurika y'Uburasirazuba, Uburundi n'u Rwanda nabo barimo? Turabiganiraho n'umuhanga Eme Murigo Sindayigaya. Sindayigaya amaze igihe kirekire akora mu by'ubukungu, imari n'ishoramari, n'umusesenguzi mu by'imari mu ishami Treasury Group rya Sweden Bank iri Stockholm muri Suède. Akora ubushakashatsi ku bibazo by'ubukungu by'umwihariko iby'imyenda cyangwa se amadeni. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Sindayigaya, urakomeye?
Ndaho ndakomeye, mwebwe mumeze mute?
Natwe turaho bisanzwe, turabanda mbese bwira buke. Nuko ndagushimiye cyane rero umwanya wongeye guha abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ndumva twaherukanaga mu kiganiro mu 2020 hari mu kwezi kwa gatatu nimba nibuka neza. Ndagushimiye cyane rero nanone byimazeyo.
Nanjye ndabashimiye cyane kuba muntumiye, kandi kuko hashize igihe kuko ndumva ari muri uwo mwaka wo kumperukana kuvugana namwe. Ndabashimiye cyane n'abatwumva aka kanya n'igihe kindi kizaza.
Nuko kandi ni umwaka mushya muhire, kubera ko ndumva igihembwe cya mbere kitararangira dushobora gukomeza kubwira n'umwaka mwiza.
Rwose murakoze cyane, igihembwe cya mbere nticyari cyarangira, namwe umwaka mushya muhire, kandi nizere ko uzababera uw'amata n'ubuki.
Twese rwose kandi ndagushimiye cyane. Nuko rero ibihugu birafata imyenda cyane, uhora ubikoraho ubushakashatsi. Nicyo gihe mu 2020 twaganiraga ku by'u Rwanda, ku myenda y'u Rwanda, kuki ibihugu bikomeza gufata imyenda kandi bivuga ngo ni ikibazo kigenda kiremera kurujaho?
Yego, gufata imyenda kewe nkeka ko biterwa, sinakeka ko nemeza ko biterwa no kuba ibyo bihugu biri mu nzira zo kujya mu iterambere, biba bikeneye amafaranga nyine kugira ngo bishore noneho bibashe gutuma nyine iterambere ryabo rizamuka. Urugero ni uko nk'umuntu wese, wenda tubishyize ku muntu mbere yuko tujya mu gihugu, niba ushaka gutangira business uba ukeneye amafaranga kapitali, ukayishora ukabona inyungu ukishyura rimwe na rimwe ukageraho niyo myenda ukayishyura ugakomeza ugakoresha yawe. N'igihugu rero kiba gikeneye ibintu byinshi, kiba gikeneye kubaka imihanda, kiba gikeneye kuzana amashanyarazi, kiba gikeneye kubaka amashuri, kiba gikeneye gushora amafaranga mu buhinzi. Rimwe na rimwe rero kubera yuko ibihugu nyine kuko biba biteye imbere, ntabwo biba bifite ingufu zihagije zo kugira ngo zibone amafaranga mu baturage bazo, bikaba ngombwa yuko bajya gushaka nyine iyo myenda. Hari n'ibindi bintu rero bigira bityo bigatera ku isi nka COVID, n'iriya ntambara yo muri Ukraine na Russia, bigira bityo bikaza gutya bitateganyijwe, ugasanga biteye icyuho mu kigega cy'imari cy'ibihugu, cyane cyane nta nubwo ari n'ibihugu gusa mu nzira z'iterambere, n'ibihugu bikize nabyo bigira bityo bikagira igihombo kuko ni ibintu biza bititeguwe. COVID rero yasize iteye igihombo gikomeye cyane mu bihugu byo ku isi yose, by'umwihariko mu bihugu nyine bikennye biri mu nzira z'iterambere. Ukivuga ko bakeneraga nyine amafaranga yo kugira ngo bazane imiti bafashe abantu, intambara ya Rusiya urivuga ko yagiye itya igatuma ikibazo cy'ingano, umugati uzamura agaciro, ugasanga ibintu byose mu bihugu byinshi bya Afurika icyo bita inflation irazamutse kubera iriya ntambara. Ibyo rero byasabaga nyine yuko za leta zigira ukuntu zisuganya zigashaka amafaranga kugira ngo zikemure ibyo bintu.
Ariko se nyine wavuze yuko ni ukuyafata kugira ngo bashore, ariko ntibunguke bagakomeza bagafata imyenda, hanyuma kandi nanone tufashe nka Afurika ubwayo ni umugabane ukize cyane ku mutungo kamere, hariho n'ibihugu bifite n'amashyamba meza, ariko ubundi za diyama, za zahabu, za peteroli, mbese ibyo byose kuki ntacyo bimarira Afurika, ugasanga Afurika irakomeza gufata imyenda cyane?
Yego, hari ikibazo. Hari ibihugu bihera hasi, hari ibihugu bigenda bihera hasi nyine kuko bikennye, nta resource bifite kimeza. Ariko buriya muri Afurika njye uko mbibona mu mibonere yanjye, ifite n'ikibazo cy'uko wenda hari uburyo kiba ubukungu bwabo babutwara, hari igihe rimwe na rimwe usanga budasaranganyijwe neza, cyangwa se ugasanga amafaranga ntashowe mu bintu bihita bizanira inyungu umuturage, sibyo? Nk'ubu niba uvuze uti ndubaka umuhanda wo mu mujyi, icyo gihe urumva yuko umuhanda nyine uzafasha abo mu mujyi, ariko niba utubatse umuhanda mu giturage ugasanga abo mu giturage ntabwo babonye uwo muhanda nyine, baracyafite ikibazo. Niba uvuze uti ndashyiraho wenda uburyo ki nakubaka kugira ngo wenda aho nabonye amabuye y'agaciro se, cyangwa se aho nabonye amavuta nshoremo amafaranga, yego urabishoramo amafaranga kuko wumva ko wenda amavuta kuyacuruza ari byo bizazana inyungu nyinshi cyane mu gihe kizaza. Ariko uzaba wibagiwe yuko wenda mu bintu bijyanye na education, mu bintu bijyanye mu buhinzi, aho ngaho harimo ikibazo. Hari ikibazo cyo, hari n'ikindi kibazo rero kijyanye nyine no kuba hari amafaranga buri yava mu bihugu bya Afurika menshi cyane, bavuga ko agenda mu buryo bufifite,
ni ukunyereza mbese,
kunyereza kunyereza rwose akagenda. Wenda nguhaye nk'urugero, bavuga yuko nko mu bihumbi hagati y'ibihumbi bibiri 2015 amafaranga nyine anyerezwa mu buryo bunyuranye wenda kutishyura umusoro no mu bundi buryo bwo gucuruza ibintu ukabififika agereze nko kuri biliyoni 836. Ubwo ni mu myaka 15 gusa.
Biliyoni ni miliyari. Mu kinyarwanda ni miliyari. Umu miliyari
836 z'amadolari. Noneho ugasanga byonyine ugasanga umwenda Afrika ufite iyo bawugereranyije nko mu 2018 ugeze kuri miliyari 770. Urumva ko harimo ikinyuranyo cya miliyoni ijana.
Miliyari ijana aho.
Urumva ko ijana, miliyari ijana. Urumva rero aho ngaho Afrika ibiri guhomba. Urumva rero harimo impamvu zigiye zinyuranya, izindi impamvu zigenda wenda izindi za Afrika ukabona ni ibintu nyine bihora abantu bari muri mu bintu by'intambara, urabona muri Saheli, urabona aho muri utu turere twa Region de Grand Lac. Biriya nabyo bituma iterambere rihagarara nk'igihugu nka cya Congo nyine ntabwo kizamuka, ubukungu bwacyo ntacyo bufasha. Hariya muri Saheli naho abantu ntabwo ugomba kwiga wenda ngo azamuke azabe umuganga avura abandi, ntabwo uwo mwanya uboneka kuko abantu bari kugundagurana n'indi uri hasi n'indi uri hejuru. Hakaba rero n'ibindi bijyanye nyine na no kuba gutwara wenda n'amafaranga ahari, n'amafaranga aba yabonetse mu baturage yaba ari ayo mu myenda n'ukuntu umuntu aya managing. Iyo witegereje nko mu bihugu byacu byo muri East Africa n'ibindi bihugu byinshi bifite icyo bita audit general, ni umugenzuzi w'imari. Basohora amaraporo ari muri Kenya, ari mu Uganda, ari mu Rwanda, ari ahantu hose yerekana amafaranga agenda adakoreshwa uko agombye. Hari ubwo wenda ashobora kunyerezwa ndetse na ya proje idindira ntibashe kurangirizwa ku gihe, nubwo irangiza nyuma y'imyaka ingahe, icyo gihe nayo hari ukuntu ituma nyine ubwo bukungu butazamuka, ugasanga byose bigarutse yuko icyo ayo mafaranga bayazanira atakigeraho ku gihe cyangwa se atanakigeraho namba.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira n'umuhanga mu by'ubukungu n'ishoramari Aime Murigo Sindayigaya ku bibazo by'imyenda. Tuvuze muri rusange uko byifashe muri Afurika mu magambo makeya. Turagaruka ku kibazo cy'umwihariko cya Afurika y'Uburasirazuba, akarere rero u Burundi n'u Rwanda barimo. Maze rero Sindayigaya, nagira ngo tudatinze mu magambo ngo tuyigumanire twiharire ijambo, dufate abanywanyi b'ijwi rya Amerika bashaka ko muganira rwose, barahari benshi bategereje. Uwa mbere dufite Nayubu Bonaventure. Nayubu,
halo,
urahura komeye?
Ndakomeye ndashima.
Bwira umutumire aho uherereye wowe.
Ego, ndi mu Burundi mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda.
Gusha ku ngingo
nashaka kubaza umutumire impamvu ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko bikunze gufata amadeni bitari bushobore kwishyura, impamvu ibyo bihugu bitunze bikunda kuyatanga kandi bitabona ukwishyurwa kwabyo.
Ariko umenya byishyura imyenda irishyurwa, ariko rero reka kwisubirize nako. Urakoze cyane.
Icyo ni ikibazo cyiza Ayubu abajije. Hari n'indi ngingo abantu tugomba kugerageza kumva, impamvu ki wenda n'ibihugu byacu nubwo bifata imyenda biba byayifashe bifite gahunda nziza n'ibitekerezo byiza, ariko wenda mbasubije mu mateka, ubundi ibihugu biri mu nzira z'amajyambere kuva kera muri 1978 n'ubundi byafataga imyenda, ariko hari ikintu cyahindutse kuko numva twarabiganiye ubushize yuko basonewe ahashyira mu 2006 imyenda yabo ikagabanuka, ubu rero ikaba yarongeye ikiyongera. Ariko ikintu cyagaragaye cyerekana n'impamvu bishyura menshi, yego ibyo navuze hejuru yuko amafaranga ari igihe adakora neza se adakora icyo agomba gukora cyangwa akanyerezwa, ariko abantu batanga amafaranga babaye benshi. Ntabwo amafaranga kiva muri World Bank na IMF zatangaga
World Bank ni banki y'isi yose, IMF ni ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI.
Yego. Abo rero bazwiho kuva kera yuko batangaga amafaranga kandi ku nguzanyo iri hasi, ku giciro kiri hasi. Ariko ubu noneho haje ubundi buryo bwo gushaka amafaranga. Abashinwa batanga amafaranga. Abashinwa rwose batanga amafaranga. Hari n'ibyo bita Eurobond, igihugu kigenda kikajya ku isoko mpuzamahanga kikaka amafaranga. Ibyo rero iyo uvuye muri ibyo bya World Bank bitanga inguzanyo kuri ntuza kuri interest iri hasi, ku nyungu iri hasi. Icyo gihe ukajya no muri ibyo bya Eurobond, Eurobond yo nyine bakwishyura biri hejuru kuko ni isoko. Icyo gihe nabyo bavuga yuko byatumye guhera nibura nko mu myaka cumi n'ingahe ishize amafaranga ibihugu biri mu nzira zo gutera imbere byishyura buri gihe buri mwaka bishaka kwishyura iyo myenda byafashe byiyongera. Aho rero ikindi ni ukuvuga uti impamvu ki wenda bakomeza kubaha amafaranga, Abashinwa bazwiho yuko ari abantu ubona bafite uburyo bashaka gukora ibyashara na Afurika. Ikindi kandi rero nanone tugomba kumenya na banki y'isi yose ni banki y'isi yose. Ni ukuvuga ngo ikora akazi ka banki, ntabwo ikora akazi ka Kiliziya. Ikora akazi ka banki ni ukuvuga ngo nyine iguha amafaranga ivuga iti uzishyura. Icyangombwa ntabwo ari uguha, icyangombwa ahubwo ni igihugu cyari gikwiye kwireba kikavuga kiti ngewe ndabipanga gute. Noneho babona ari ibintu biboneye, aho nyine niho politike igira yabari abadutegeka cyangwa se bashaka gutegeka bagomba kwibaza bati igihugu cyacu turabipanga gute. Umwe akavuga ati wenda ati ngendaguza hirya no hino, undi akavuga ati ntabwo ari byo nzakora. Ikibazo rero ntabwo ari abaduha imyenda, ari abaha ibihugu imyenda. Ikibazo ni ibihugu byari bikwiye kwicara bikavuga ati turabipanga gute.
Nuko ubwo rero avuze muri Afurika y'Ubuseruko na Afurika y'Uburasirazuba. Ubu ngubu ugereranije Afurika y'Uburasirazuba yose ifite nk'imyenda ingana gute?
Afurika uravuga East Africa? Nibaza kubibara ku ntuza ku mafaranga exact byangora, ariko buriya uko nagiye ndeba nabonye wenda mpereye nko kuri Kenya n'u Rwanda nabonye bafite nka 70% ya GDP
n'umusaruro mbumbe
w'intuza w'igihugu cyabo 70%. Ubwo wenda navuga nko muri Kenya harwo nagereranya nkavuga nka biliyoni 80, wenda mu Rwanda nkavuga nka biliyoni 10 z'amadolari.
Miliyari.
Ubwo ni mu madolari. Uganda na Tanzania ho baracyari munsi ya 50% by'umusaruro w'imbumbe w'igihugu. I Burundi naho bari hasi yaho haho ngaho. Yego, ariko ubundi nk'ibihugu nabonye kandi biri navuga biri active mu buryo positive mu bintu by'imyenda, Kenya n'u Rwanda n'Ubuganda, nibaza yuko ari aho ngaho. Donc muri Kenya 70% n'u Rwanda 70% n'Ubuganda nka 50% by'umusaruro mbumbe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri Isanga. Kuri telefone dufite Nduwimana Eric Seremani. Nduwimana,
Sabwe
urahura komeye
namahoro
ye namahoro bwira umutumire yaho herereye
Bujumbura mu Burundi
ye nuko igitekerezo
igitekerezo jenali zari yari umwe hwezo na mbona nuko nabonye uravye intango y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko
komeza
allo
komeza
uravye intango y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko ukacuraba nayo madeni bifise ubwabo basanzwe bafise intamba myingene uwo muryango ukora kubera intererano z'ibihugu za buri gihugu kimwe kimwe
no kuvuga imisanzu mu Kinyarwanda
umwenda kibazo umwenda intuze igihugu buri gihugu kimwe kimwe gifise mu muryango w'ibihugu bya by'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko noneho hakiyongera ko intuze umwenda w'ibyo bihugu rutura ku isi nayo mashyirahamwe mpuzamahanga
yego
by'ukuri niho ntahuye impamvu ibihugu bwa Afrika y'ubuseruko n'intuze n'inshingano zayo zimwe zimwe zitabasha gukorega kujya mu ngiro
Nduwimana urako yego
ibyo bihugu uwo mwenda w'ibihugu birutura n'intuza nayo mashyirahamwe mpuzamahanga acaza nk'umuzigo akananiza ibyo bihugu by'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko kugira ngo inshingano zayo zijye mu ngiro
ye urakoze
urakoze namwe
sindayigaya avuze ikintu cy'umuzigo koko inyungu hari bihugu bifata imyenda amadeni ku nyungu babisaba inyungu ndende n'ukubera iki nta kizere baba bifitiye nta mbese mu magambo make biterwa n'iki
buriya rero hari ibigo biba bishinzwe gutanga icyo nakwita
amanota hari
amanota yego amanota bakavuga bati dukurikije uko iterambere muri iki gihugu rimeze ati turagushyira muri aya manota bikurikije wenda bakavuga bati uyu nguyu turabona rwose afite ikibazo cy'imyenda gikomeye nibyo bita kuba uri muri debt stress ni icyiciro navuga wenda cya nyuma hakaba n'undi bavuga bati wenda uri hejuru ariko ntabwo ari wagera aho ngaho muri iyo stress hakaba hari undi uri muri moderate hakaba n'undi uri muri low uri byizwe uri aho ngaho ariko utameze nabi
mbese ni ibyiciro mu magambo make ni ibyiciro hakabamo abafite amanota make cyane abandi hagati nuko hakaza n'abafite amanota meza
rwose ibyo rero biterwa n'ubukungu nuko abo bahanga mu gutanga ayo manota babona icyo nakwita ubuhumeko bw'icyo gihugu cyangwa se n'ako karere barimo nk'ubu ngubu bavuga yuko kubera nk'ibihugu bikennye bavuga nk'ibihugu bikennye nka 37 bavuga yuko nka 11 biri muri stress y'imyenda
ni ukuvuga mbese ubwo bifite amanota mabi
bifite amanota mabi rwose 24 nabyo biri hafi kwegeraho muri iyo stress biri hejuru 25 bikaba biri moderate ubwo rero nka Kenya iri muri high u Rwanda ruri muri moderate n'Uganda
ubwo ni hagati no hagati
ni hagati no hagati
Kenya ikabarusha amanota
ntabwo ibarusha amanota ubwo ni ngo iri muri high risk iri hafi kujya muri stress
nukuvuga Uganda n'u Rwanda bafite amanota aruta aya Kenya
ehe bafite amanota aruta ya Kenya
kandi Kenya ndumva ari cyo gihugu cy'ambere gikize hariya muri East African Community.
Yego, nicyo gihugu gikize ariko gifite uburyo witegereje nk'amafaranga bishyura ku myenda ni nka 60% yayo binjiza. Urumva ni ikibazo gikomeye aho rero niho yego gifite ubukungu bukomeye ariko usanga bishyura amafaranga menshi cyane kubera umwenda bafashe. Mu gihe urebye nka Uganda yishyura nka 1/3 mu gihe u Rwanda rwishyura nka 13%.
Naho Burundi ugereranije bwo buri hehe?
Uburundi nta mibare yarwo nabashije kubona kuko hari ikibazo nyine cyo hari igihe utabona imibare y'ibihugu bimwe na bimwe. Ariko umuntu akomeje agashakashaka yabibona. Ikintu nshaka kongeraho wenda kuri aya manota wenda tugiye nko mu bihugu byo mu karere n'ibintu biri kuberayo nk'ubu nyine sinzi ya mwabibonye muri kubera bino bintu by'imirwano yo muri East DRC yo muri Congo
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo
bavuga yuko bitewe nyine n'ibi bintu byose biri kuba u Rwanda narwo bashobora kongera kuha amanota wenda ari hasi. Ntabwo bizi neza, ntabwo rero babimenya. Bizaterwa n'ibi bintu by'imfashanyo bashaka kugenda cyangwa se bari kugenda bahagarika uko bizitwara. Ikintu wenda nasobanura ahangaha kugira ngo byumvikane neza ni uko buriya u Rwanda muri ntuza muri budget yarwo navuga yuko nka 13% ni imfashanyo.
Yego, buri mwaka
yego. Noneho 28% ni umwenda uva hanze. Ni ukuvuga ngo rero ariya 13 ayo ngayo y'imfashanyo naramuka ahagaze bivuga yuko icyo gihe u Rwanda rugomba kuzayashaka ahandi. Sibyo? Ni ukuvuga rero yuko kuyashaka ahandi deja adahari, ubwo hari ukuntu bishobora kugaragara muri abo bantu batanga amanota. Ibyo byose nyine biragira abaganda nabo bitewe wenda n'ukuntu babona ibibazo bijyanye n'ibibazo bya politiki bizaza hambere amatora y'igihe kizaza. Hari ubwo naho baba bavuga bati reka turebe uko bizagenda, bagerera nyine bakavuga bati se bazabasha kwishyura imyenda, bizagenda bite, bizagenda gute. Donc ibyo bintu byose barabireba nyine bagatanga ayo manota. Ariko kugeza ubu uko bihagaze rwose u Rwanda ni moderate, Uganda ni moderate, Kenya nayo ni high risk. Nkibaza yuko ari nayo mpamvu bashatse kongera umusoro kugira ngo nyine babashe kwerekana yuko kiriya gipimo cya za 13% kigabanuke, noneho bongere nanone basubire nabo kuri moderate nibura.
Yego, uwo mushinga w'itegeko wateje akaduruvayo n'imyivumbagatanyo yaguyemo abantu nibyo ni byaturutse kuri uwo mushinga w'itegeko wo kongera imisoro muri Kenya.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, imyenda ni ukuvuga amadeni by'umwihariko muri Afurika y'ubuseruko nk'uko Abarundi bavuga cyangwa se Afurika y'Uburasirazuba mu Kinyarwanda. Turaganira rero n'umuhanga Eme Murigo Sindayigaya, n'umuhanga mu byerekeranye n'ubukungu, imari, ishoramari, n'umushakashatsi ku bibazo by'ubukungu by'umwihariko iby'imyenda nyine n'amadeni, hanyuma rero akaba ari umusesenguzi mu by'imari mu ishami Treasury Group rya Sweden Bank niyi Stockholm muri Sweden. Kuri telefone dufite Tuyihimbaze Venuste Dismas. Tuyihimbaze. Urahura komeye.
Yego, mina komeye ndashima.
Ndabona uri muri Malawi cyangwa Zambia?
Zambia mu Rusaka.
Nuko urahakora iki se?
ndadandaza
nuko nuko urahuka ronka
buke nyene
na ufata madeni se kugira ngo ubone kapitali yagije kuko turi kuvuga iby'amadeni y'ibihugu yego
ncuruza bikeye umugabo ikabivyanje
wikoreye mu muri wowe wishatsemo ingufu z'amahera urashora uracuruza
yego
nuko nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
jewe mfite icyo mbaza uwo muhinga
yego
murabona ko ibihugu byo muri ubu burere bwacu bifite ikibazo cyo kwama bifite amadeni ku bihugu biteye imbere none nk'umuhinga abona huko kugira ngo kumbure ayo madeni biyavemwo kuko ndiko ndaraba ibiharuro n'ubushobozi ibihugu biba bifise birerekana yuko amadeni ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ngira ngo nk'isi izoshobora kuvaho bigifise ayo madeni hoho bizoyariha gute abona huko kugira ngo bishobore kuva muri ako kaga kumbure ibyo bihugu byitwa ko biteye imbere bireke no kuguma biteranya kuko uravye nk'izi ntambara ziba akenshi ziba ku abateranya ntibajya bafise uburyo ati mwebwe gihugu akagwi kamwe kabwira dushike kuri iki tubahe ingurani y'umutoyiturihe muri ubu buryo none abona huko kugira ngo ibihugu byacu bive muri ako kaga
tuyihimbaze urakoze cyane
sa
mugoroba mwiza
oke namwe murakoze cyane
eme wamwumvise rero
namuteze amatwi rwose tuyihimbaze ni ikibazo cyiza abajije kugira ngo nyisubize nge numva hari ibintu nka bitatu cyangwa se bine byakagombye gukorwa n'ibihugu bya Afurika ariko mbere y'uko mbitanga nihuse ndagira ngo nsobanure impamvu yabyo ubwo ndagira ngo mbagarure mu mateka yuko nyine mu 2026 Afurika ibihugu bikennye babisonera bavuga yuko bitabashije kwishyura babisonera bavuga yuko ubukungu bwabwo butari gukura cyane ngo bubashe kwishyura ibyo bihe ariko nyine habayemo n'ibibazo bijyanye n'ibyo bita crisis y'isi ya commodity yabaye mu 1980
ni ukuvuga mbese isi yagiye mu bibazo by'ubukungu
n'ubu twagize ibibazo by'ubukungu kuko nabivuze COVID intambara ya Rusiya na Ukraine ibyo n'ibibazo bihoraho ubwo rero mu byo nabonye abantu baravuga bati rwose ati twongere dusonere bino bihugu bati kandi turebe uburyo ki babasha kwishyura ku giciro gitoya bafashe amafaranga ati ndetse tunabahe n'uburyo muri iyo myenda bashobora kugira gutya bakazajya babasha kuyishyura bafite ukuntu bahindura ibyo bemeranyijweho ibyo ni byiza ariko ngewe mbona ari zo ngingo nk'eshatu cyangwa ngira ngo ngaruke nyine nk'uko abibajije ngewe mbona hari ikintu nanone ibihugu bya Afurika bigomba gukora cyane cyane nyine n'ibyo muri East Africa nakomoje kuri ariya mafaranga agenda ava mu bihugu mu buryo budasobanutse nta mubare mfite w'ayo mafaranga ava muri East Africa ariko rwose ni ikintu bari bakwiye abategetsi baho n'ababishinzwe bari bakwiye kureba bakavuga bati aya mafaranga akomeza gusohoka twayahagarika gute kugira ngo abashe
kugira akamaro igihugu
gukemura ibibazo kugirira akamaro igihugu ibyo wenda kuburi mu muturage ubifite igihe azagendera none arebe muri raporo z'umugenzuzi w'imari wa buri gihugu waba uri mu Rwanda waba uri muri Kenya waba mu Burundi izo raporo zirasohoka zerekana amafaranga agenda gutyo gusa aba cyangwa se niyo yaba atagiye ariko n'imishinga iba yakozwe itinze kandi yagombye kugira akamaro igihugu n'umuturage icya kabiri nibyo amafaranga araza ashobora no kujya kumushinga koko leta yavuze, ariko hari ikintu umuntu agomba kwibaza, ese icyo kintu ayo mafaranga uwo mushinga ese ufitiye inyungu umuturage, urakemura ikibazo cye mu buryo bwihuse, mu buryo busobanutse, kandi biratuma nyine ubukungu nawe bumugeraho. Icyo ni ikibazo kijyanye na politiki, ariko umuntu agomba kwibaza, kandi nkigira yuko abafata ibyemezo bazajya bicara kuvuga bati reka dushyire amafaranga mu bintu bifasha abaturage. Icyanyuma rero ni ukuvuga ngo icyo nakwita accountability,
ni ukubazwa ibyo ukora, ibyo washinzwe, abaguye gushinza abaturage nibo baragutoye, bakajya hariya bakakubaza bati twereke icyo wakoze.
Cyane rwose, cyane rwose. Mu byubahiro rero mbagomba abategetsi bo muri Afurika nabo mu karere, icyo kintu gikomeje kugenda kibura gahoro gahoro. Ntabwo gihari ijana ku ijana, ariko rero nanone no ku muturage ubajije icyo kibazo agomba nanone gutangira kugira ubushake no kwiyinteresa ku bintu by'amadeni, kuko
kwiyinteresa ni ukugira amatsiko no kubikurikirana.
Kugira amatsiko no kubikurikirana, kuko hari igihe n'uwo mutegetsi ashobora kugufungurira urwo rubuga ariko ntumubaze ibintu nyabyo kandi biboneye, kuko ntabyo ayo matsiko ntayo wigeze ushaka kugira. Aho rero ibyo bintu bitatu ni ukuvuga ngo amafaranga asohoka gutyo gusa biri mu mari biri muri nasohoka mu maraporo y'umugenzuzi w'imari, gutekereza umuntu akibaza se iyi mishinga iri kugirira akamaro umuturage aka kanya, cyangwa se n'imishinga iraho gusa izamara igihe abantu wenda ntibazabone n'inyungu. Ikindi nyine hakavuga bati accountability, ese abo bategetsi bacu baratuma abaturage bavuga kuri ibyo bibazo, ese n'umuturage arerekana amatsiko yo kubivuga? Ibyo bintu birakenewe.
Nuko ibyo ngibyo uvuze bitumye ngera ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika babiri, umwe yitwa Nduwamahoro Dieudonné, undi yitwa Eshadali Samuel Aimé Chris. Banditse rero kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, cyangwa se radio yacu VOA, ukabona mbese hari ibintu icyo ngiye kuvuga n'ubutumwa bwabo ntabwo ari ibyo giwe niyandikiye cyangwa nitekereje. Hari ikintu cyo kuvuga ngo ariko se ni jewe ndaba nabi, ni ukuvuga ni jewe ureba nabi, iyo yase burya mwebwe mubona imaze iki? Nuko undi akandika tese yase kwari y'abategetsi umunyagihugu ntarimwo. Mu magambo make icyo nashaka kuvuga, ntabwo abaturage bagira amatsiko cyangwa se ntabwo basobanurirwa nkurikije ibingibi byanditse n'ibyo nawe wari umaze kuvuga mu magambo makeya. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira rero ku bibazo by'imyenda. Imyenda ni ukuvuga amadeni ibihugu bifata, hanyuma amaziki, ayo madeni amaziki akoreshwa gute, nibyo turimo rero tuganiraho n'umuhanga Aimé Murigo Sindayigaya. Turi kuri telefone dufite Egide Amosi. Egide we?
Yego.
Urakomeye?
Ndaho ndashima Imana hano mu Rwanda.
Mu Rwanda ariko Egide Amosi na amazina atari aya yasona nyoko, ubundi witwa nde mu izina ryawe ry'Ikirundi?
Nitwa Barebereho Joel.
Barebereho?
Yego, Joel.
Yee. Nuko urakora iki mu Rwanda se ko n'uvuga Ikirundi?
Ndi umuhinzi merereye mu Rwanda mu karere ka Burera.
Ni mu majyaruguru.
Igihugu.
Yee. Ariko se ko kuri umurundi?
Oya, ndi umunyarwanda.
Ndumva gusa nduvuga Ikirundi.
Oya, ndi umunyarwanda.
Nuko Barebereho, gusha ku ngingo rero.
Eh, nkavuga ni ibihugu bigenda byakamadene, ariko se abaza umutumirwa ni ukubera iki ibihugu bya Afurika biba bifite umutungo uhagije ariko kwishyura cyangwa se kuwukoresha ntibijye mu idene bikanga, ni ukubera iki?
Barebereho, urakoze.
Yego.
Sindayigaya, wowe wamwumvise?
Namuteze namwumvise rwose. Ikintu ngira ngo nasobanure ni uko gufata umwenda ntabwo ari bibi, gufata amadeni ntabwo ari bibi, ikibazo ni icyo uyakoresha. Sibyo rero nyine, ikibazo nyine ni ukuvuga ngo ibihugu byo muri Afurika bakoresha ayo mafaranga neza, ariko nk'uko nagiye mbisobanura hari amwe abikora ibyo bavuze, ariko umuntu agomba kwibaza ati ibyo bakoze birafasha hawe nk'umuhinzi, hari icyo abona gihinduka? Urugero wenda niba ahinga mu cyaro, ese leta yamwubakiye umuhanda akurayo umusaruro byoroshye akawugeza ku isoko mu mujyi no mu karere, icyo ni ikintu yari akwiye kureba hirya no hino aho ngaho ahinga akavuga ati birahari. Icya kabiri hari ayo mafaranga nyine abura. Icya gatatu nyine hari no kubura abantu nyine babivuga, bavuga bati ikibazo cy'imyenda kimubuge civil society zari zikwiye kuba zihari zitinyuka zikabaza
imiryango itegamiye kuri leta,
ikaba iri specialize muri icyo kibazo igahaguruka ikakibaza abadepite bakabivuga. Iyo utavuze ikintu ntabwo ntawe ukimenya, nta n'ukitayeho, ndetse n'abo bapolitikiye abo bakora politiki bashobora gukomeza bakabitwara gutyo bumva ko wa mugani niba uwo muhanda udakenewe yo kugira ngo ayo mafaranga y'ideni bashyire mu giturage, kuko wenda bo bashyize mu mujyi. Kuba umuntu atabivuga bakavuga ati wenda twebwe ibyo dukora nibyo, kuko nta muntu ubivuga. Ariko icyo ngira ngo nongere ngarukyaha, ikibazo cy'aya madeni cyari gikwiye kubera abaturage bakwiye kukigira amatsiko cyane, kubera yuko nk'ubu mwabonye yuko perezida mushya wa Amerika yahagaritse imfashanyo, yahagaritse n'ikigo cyatangaga imfashanyo
USAID.
Ejo yahagaritse icyo bita ngo Power Africa, ari umushinga mugenzi we Barack Obama yari yarashyizeho. Ibyo rero byari bikwiye kutubera isomo no kuvuga tuti ko bo bafite uko babikata bashaka kugira ngo nabo bakate ibyo uko baspendinga, uko baspendinga amafaranga yabo. Twebwe Abanyafurika tuba muri Afurika turi gukora iki kugira ngo natwe ayo ngayo tuguza tuyakoreshe mu buryo nyabwo, tugabanye ayo ngayo agenda yibwe ndetse nakoreshejwe akoreshwe mu bintu dukeneye, ndetse tubashe kubivuga ibintu tubiganire tubikemure tubishakire umuti wumva afite ikibazo n'igitekerezo agitange. Ibyo bintu rero birakenewe cyane kugira ngo iyi myenda itugirire akamaro.
Erega ndibuka twigeze gukora ibiganiro n'abandi bantu ku bibazo by'imfashanyo by'imyenda igenda mu bihugu bya Afurika. Icyo gihe twakoze ikiganiro ku Rwanda n'u Burundi mu bice bibiri bitandukanye. Banki y'isi yose ivuga yuko igice kinini cyane cy'amafaranga ibihugu biguza cyangwa se bibona by'imfashanyo ahita agaruka mu mabanki y'ibihugu biriya bifite amabanga akomeye yo kubyerekeranye n'imari zidasobanutse, mbese umuntu agakira akabihisha. Ibyo rero ngo bikorwa ni raporo ya banki y'isi yose, ntabwo ari Kamirindi Thomas ubyihimbiye, ni bakabijyana n'abategetsi n'abambari babo babagaragiye hafi aho ngaho, ibyo bita elite. Ibyo ngibyo byaranditswe ariko nyine ntibimenyekana wa mugani.
Yego.
Ubwo umuturage se yahera hehe avuga ati amafaranga ari hehe? Nta nubwo amenye ko amafaranga yageze mu gihugu.
Yego, ibyo nyine ni ikibazo nibyo, ariko buriya murabizi mu Rwanda mwahabaye kuva kera, hari ibintu byagiye biza ugasanga nk'ubu dufite nyine dufite iriya ntuza umugenzuzi w'imari, hari amaraporo buriya asohoka, ariko ugasanga iyo asohotse afite ndetse n'amakuru asa mu bihugu byose binyuranye. Icyo rero biterwa nyine n'izi za institution zikomeye ziba zikeneye icyo bita transparency, kugira ngo abantu batange amakuru, abaturage babe informed, ndetse ni na responsibility mbere y'uko n'izo za institution zishyiraho zikabisaba, ni responsibility z'abategetsi cyangwa se abategeka. Mu Rwanda hari ibyo bita transparency ambassment zaraje, hari ibintu ubona nyine bishaka kugira ngo bitange ibyo bintu bya transparency, ariko rero ibyo bisaba nyine yuko abaturage babisaba nabo kandi bakagerageza kubisobanukirwa. Niba utazi aho iyo myenda iri yo mu Rwanda se cyangwa y'i Burundi, ugomba kubivuga ukabisaba uti ntabwo ugendiza ati genda umuhinzi ati nubwo wenda bamwe mu bantu babaye elite baba mu mujyi babizi, ariko njyewe mugomba kumpa amakuru mu buryo bushoboka bwose kugira ngo mbimenye. Njya numva muri Amerika hari ahantu ngo buri munsi ku wundi haba hari umwenda ugaragara ku buryo n'umunsi w'umugenzi awubona. Ibyo bintu rero bya transparency birakenewe, abakora muri transparency bari bakwiye gusaba leta ibyo bintu bikajyaho, abari muri politiki bamwe bita ba opposition bagomba kugira gutya bakabisaba ibyo bintu bikabaho,
bakabimenyesha abaturage
kuko aho ngaho ni nyine na hahandi navugaga bya accountability. Navuze yuko mu byubahiro ngomba abategetsi bo mu turere twacu badafite bagomba kugira byiza bakabitanga mu rwego kugira ngo bimwe bavango byo kubaka institution zikomeye, inzego z'ubutegetsi zikomeye zishobora nyine gutanga amakuru igihe kiboneye kandi bakabitanga baza abaturage babwira, ntabwo ari gufata ibintu byanditse mu Cyongereza neza ukabishyira hari ukigira yuko bose babisoma. Oya, ugomba gushyiraho ngo n'uwo muhinzi abisobanukirwe.
Mu yandi magambo, dusubiye inyuma, itangazamakuru, inzego zitabogamiye kuri leta, imiryango itabogamiye kuri leta, abanyapolitiki, mbese bakagira amatsiko yo gusoma ayo maraporo yose hanyuma bakamenyesha abaturage
cyane rwose, ndetse n'abategetsi bagafungura n'izo mbuga bimwe bavuga ngo bya freedom, bimwe nyine bamwe rimwe na rimwe bitabyumvikana neza, ariko hakaba nyine urwo rubuga rufunguye abantu bakavuga bakavuga bati ikibazo cy'umwenda undi ubibona ukundi nawe akabivuga, ariko icyo kibazo kigasa nkaho gikemuka kuko uko bigaragara nuko ziriya mfashanyo zagiye zigabanuka cyane. Urugero naguha rw'ejo bundi nuko ubu mu Burayi ibihugu byinshi biri kugira ngo byongere amafaranga yabo bishyira mu bintu by'ubwirinzi, aho rero
no gukaza ingabo z'igihugu.
Bongereza bavuze yuko bazayakura mu mfashanyo. Muri Sweden bavuze ko bazabyongera, ariko ntabwo bari babona neza aho bazayakura. Mu Budage naho nuko. Ariko urumva nyine hari ibintu biri kugenda bihinduka ku buryo ibihugu bya Afrika ubuzima byari bimenyere wenda byo guhabwa buri kurangira, tugeze mu gihe cyo kugira ngo dutekereze uko ibi bintu bigomba gukorwa. Iyi myenda nta mwenda rukwiye guca ubusa, hari niyo wavuga uti wenda uti muri Kenya ati bishyura menshi ati nge nishyura make yandi muri moderate, yego nibyo wishyura make ariko ntago bivuga ko ari make ukurikije n'ibibazo abaturage bawe bafite. Nibyo ugomba gukora. Aho rero birasaba rwose yuko habaho ikintu cyo guhindurira imyumvire n'imikorere ibyo bintu inzego zikomeye zigashyirwaho abantu bagasobanukirwa kandi nabo bakavuga bagahabwa na rugari.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Irambona Freddy. Irambona, urahura komeye
n'amahoro.
Uherereye he?
Bujumbura.
Ye, gusha ku ngingo. Tuguteza amatwi. Tuguteza amatwi, umwanya ni uwawe.
Nje nagire mbaze uyo muhinga ukijanye n'ibi by'amadeni. Akabazo kambire numubaza nihe hanuro yoshobora gutanga kugira ngo ayo madeni batoye agire ingaruka nziza kuba bayatoye ku bigo byayatoye. Ko ku ruhande rwanje iyo deni ni nziza, birafasha, irasahiriza cyane byihuse mu gihe haba hari ikibazo. Ikibazo namubaza ni uko impanuro yotanga kuri ayo madeni atangwa kugira ngo bigire ingaruka nziza ku gihugu kiba cyayatoye. Ni ikibazo cya mbere.
Ariko icyo ngicyo ndumva yari yagikomojeho. Aka kabiri
ikibazo genda kuba kubaza nakome maze hamwe izo ayo madeni boreka kuyatora ibyo bihugu arabye biba birimwo, hari ico byo gira ingaruka mbi canke hamwe babihevye kubitora bakiyungunganya ku byo babafise?
Urashaka kuvuga ingaruka mbi mu bihugu bitanga amadeni?
Oya, mu bihugu biyatora.
Ye, ingaruka zabizi.
Nizo nagomba kubaza hamwe izo bihugu byera gutora ayo madeni bikitunganiriza ibyavyo bifiti.
Ye, Irambona, urakoze cyane. Nuko sindayigaya byagenda gute rero? Usibye ko usa n'uwari wabivuze, ariko ndabona Irambo nashaka ibisobanuro kurushaho. Yego.
Oya, kugira ngo nyine ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe neza, nabivuze nyine no kuyashyira mu mishinga nyine izanira umuturage inyungu ako kanya kandi kihuse, no kugira ngo nyine atagenda nyine batanyereza. Ahubwo ikintu avuze ati ibyo bihugu bibyanze ati byatwara iki? Nyine nk'uko nabivuze hambere, ni ubuhitamo bwa buri gihugu. Hari n'ibihugu bidafata imyenda myinshi, ibindi bigafata indi myinshi, kandi umwenda ntabwo ari mubi. Ariko rero nanone ikintu wenda natekereza ibihugu ni uko ubona Afurika ari ukuntu ijya muri politiki wenda ntiyumvikane cyane, ukabona hari ibintu bidindira nka East Africa, ubundi cyari igihe cyo kwisuganya ririya soko rya East Africa nk'uko barivuze rikajyaho, rigatuma abaturage basirikira bagacuruza bakabona amafaranga. Ibyo burya nabyo bishobora kugabanya uburyo ki ibyo bihugu byajya bijya kushaka amadeni, kuko ubundi abantu bashaka amadeni kugira ngo bashakire utuza abaturage babo, abantu bashaka amadeni kugira ngo bubake imihanda. Ariko burya ufunguye isoko, gahunda ya East Africa bya integration bigakunda, ibyo hari ikintu byagabanya buriya. Donc kwikusanya birakigabanya kintu cyane ahubwo. Hari n'ibindi rero ubu bisiga bihari bya remittance bya diaspora, abantu bohereza ndetse amafaranga mu bihugu, za politiki nyinshi zo kubishyigikira nabyo zirahari, izo nazo zakongerwamo umuti cyane. Hakenewe nyine yuko ikintu twubaka ikintu cya social capital, abantu bakabona ko bari hamwe kurusha uko abantu bitandukanye. Icyo kintu kirakenewe rwose.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Marcel, ndakeka ari Marcel Twagirayezu. Nibyo, Twagirayezu we. Twagirayezu,
ndahumva.
Bite kutavuga?
Ndavuga ngo tundi mpamvu mutanu ndameze neza.
Ubu noneho turakumva. Akabazo kagufi cyane kubera ko igihe kiragiye.
Yego, ikibazo ni kigufiya cyane kandi ni kimwe. Nashaka kubaza umutumirwa ibijyanye n'ubumenyi bw'abanyagihugu, ntabwo bishobora kuba intandaro yo gutuma aya mafaranga aza ntagurike amariza bayafashe n'umwe bakomeza kwiyongera, kubera ko wenda batumizanya yo kubaka umuhanda abashinwa cyangwa abanyamerika bayatanze bazitsebohereza abatekinisiye bo kubaka bya bikorwa remezo kandi ku giciro kiri hejuru bigatuma n'ubundi amera nk'asubiye iwayo. Ibyo ntabwo bishobora kuba intandaro kubera ko badakoresha abakozi babo ubwo bumenyi tutaragira, bigatuma y'amafaranga twaguriye n'ubundi tubishyura menshi kubera ko yasubiye iwabo ku kiguzi kiremereye kubw'abakozi babo twakoresheje muri bya mbere baduhererezanya.
Twagira Yezu, urakoze kandi mbwira umutumirwa ko uri Ikibagabaga i Kigali.
Yee,
sindayigaya, byagenda gute rero?
Yego, ibyo avuze ni byo. Iyo ukoresha umunyamerika cyangwa umushinwa umwishyura amafaranga menshi, mu gihe ukoresheje umuntu wo mu karere ntabwo umwishyura mwinshi. Ibyo birumvikana, ariko ikibazo nyine Afurika yakomeje kugira kandi ni ibintu byagaragaye muri hari raporo ya World Bank yabyerekanye, gushora mu bumenyi ni ikibazo gikomeye cyane, ari ikibazo gikomeye. Aho rero hari n'ikindi kivuga kiti nahane navuga nti ese amafaranga y'ibeni bashobora kuyafata bakashyira mu muhanda wo mu mujyi cyangwa se bari bakwiye kuyashyira muri sekiteri y'uburezi kugira ngo abantu bazamure ubumenyi. Aho nyine ni amahitamo y'abantu bo muri politiki nabo ngabo bategeka ibyo bihugu, ariko bikaba ngombwa yuko hazamo nyine icyo kintu cyo kugira ngo abantu baganiremo accountability, abaturage nabo bakabona ibyo bashaka. Kuko iyo umuntu utamubwiye nyine ngo umusobanurire yuko agomba kuyashyira mu burezi, agakomeza akayishyirira nyine mu muhanda wo mu mujyi, ugasanga nta kintu byungutse. Aho rero ugasanga nyine kuko nta bumenyi tuzanye abakozi bo hanze bagaca amafaranga menshi. Icyo ni ikibazo nibyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twaganiraga na Aime Murigo Sindayigaya, ni umuhanga mu by'ubukungu, imari n'ishoramari, ni umusesenguzi mu by'imari mu ishami Treasury Group rya Swedbank i Stockholm muri Sweden. Nuko mu munota umwe Sindayigaya, ubu ngubu nk'uko wabivuze ndetse n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika babivuze, imfashanyo zigize gutya zigahagarara rimwe kuri rimwe, inguzanyo zigahagarara rimwe kuri rimwe, ni ukuvuga ko ubuzima bwahagarara muri biriya bihugu byacu?
Birashoboka ko ubuzima bwahagarara, ariko ntabwo ari bwose, kuko tugomba kwigirira icyizere kuko hari ibikorwa birahari. Ariko urugero byaragaragaye yuko USAID yahagaritse imfashanyo igihe cy'amezi atatu, ariko hagiye habaho ibibazo mu bihugu binyuranye, bagiye babiripotinga ibibazo bijyanye na malnutrition, hari amaproje agiye ahagarara. Icyo ni ikibazo kuri leta, kuri guverinoma. Ku rundi ruhande ariko burya hari ibintu Afurika nayo yikorera ku giti cyayo. Niba u Rwanda rushobora kurezinga 59% rwa revenue, Kenya ikarezinga andi nk'ayo ngayo muri taxi, nuko bishoboka. Ibyo rero bishoboka, bari bakwiye kongeramo izindi ngufu bagerageza gukora ibyo nahoze ngira inama y'amafaranga asohoka mu buryo butemewe, bakareba ukuntu rwose bayahagarika, bakamekinga shuwa yuko amafaranga bashyira mu mishinga izamura umuturage, kandi bakanamekinga shuwa yuko habaho participation y'abaturage, ibitekerezo binyuranye bakemera, bakaganira, bakikusanya kurusha uko bitandukanya. N'ikindi kibazo cy'intambara bagasa nk'aho babishyira iruhande, kuko kiri guta umwanya munini cyane ibirebye ibera muri Congo no muri Sahel.
Gitwara intambara zirica
ntacyo zimara.
Ime Murigo Sindayigaya, ndagushimiye cyane rwose.
Namwe murakoze.
Namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika, iyo muva mukagera, mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha, maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza aho ngaho muri hose mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi hose, turabakunda, murakarama.